Black Cinderella.
Lila,
I wish I can text you, baby. Mkwambie, 'cause I wish I could face you, baby. Oh, and in a wish you can be all mine. So baby, please don't lie. Basi nambie uko single, nambie uko single. Acha kwambie tizo picha zako zinanichanganya. Awe uzuri wako mimi unanichanganya. Na hizo post kwenye video zako zinanichanganya. Natamani niwe wako maana mimi umenichanganya. Usifanye hivyo.
Nataka niwe wako mimi.